emsabalazeni kukalisedi kwansuku zonke. Indle isho lukhulu kuye. Uzulazula njengochwepheshe. Cabanga nje uLisedi nethimba lakhe sebethulule ithangi lendle noma indlu yangasese yomgodi. Banokuthila abangakhetha kuko. Bangakwazi ukugqiba indle endaweni yokuhlala ephephile noma bayihambise endaweni yokuhlanza indle. Manje akuzona zonke izindawo zokuhlanza indle ezakhiwe ngokulinganayo. uLisedi uyayazi inqubo. Uthintana nomasipala lapho asebenza khona ukuze athole indawo efanele. Uma bechitha endaweni yokuhlanza egunyaziwe, benza umsebenzi omqoka. Begqoke izimpahla zokuzivikela, bahlome ngamakhono okuhlanza ukuchitheka. Futhi basebenzisa amathulusi afanele ukuphatha indle. Benze konke okufanele ukuphepha phambili. Futhi ngemva komsebenzi, azikho izinsalela zendle okubuywa nazo. Cha, ithimba ligeza ngensipho namanzi edepho. Konke kumayelana nokugcina lawo magciwane lapho ehlala khona. Futhi akude nemindeni yabo kanye nabangani. Kuba bonke abasebenza imisebenzi ephathelene nendle, bheka ezinye izinsiza zomkhankaso kuwebsite yomnyango wezamanzi nokuthuthwa kwendle ukuze nithole amacebiso angeziwe. Ngoba khumbula, ukuthulula kwendle kuwumsebenzi wawo wonke umuntu.